Walwa lipote efumiziddwa n'eraga nti abaana abakyali abato bazze bongera okwengira mu misango okuli egy'okwegadanga n'okwesibiragalaga gisinze okwongera okwonoona abaana mu Uganda. Ayipoota etunuulidde wakati w'emyaka 2017 n'2024 nga yateekeddwa ekitongole kya Uganda Youth Development Link n'ekibiina ky'amawanga amagatte ku nsonga ez'ebyokwesibiragalagala, n'eraga nti emisango esukka mu 15 gye gyaloopebwa buli mwaka wakati w'ebbanga lino lyonna. Akulira ekitongole kya Uganda Youth Development Link, Rogers Kasirye, n'agamba nti obwavu n'ebulemu bye bimu ku bikyasinze otunuulirwa ng'ebivuddeko abaana abato okwonooneka wakati mu mbeera ey'okwesibiragalagala mpozzi n'ebikolwa eby'omukwano nga bakyali bato. Kasirye agasseeko nti abaana 18-35 be bakyasinze okubeera mu misango.
Ne emisango egisinga okukula mu baana bano gye gy'okwegatta okwebaka ne bannaabwe bukyali buto ne bunywa enjaga, bubba mu kubba ne busomola, bagume mu kuyita kusomola, bubba bba ne babusiba ne babukwata. Of course babuli habitatinga kubanga omwana omuto basuubira ajja kukyuka. Kakati emisango gy'abaana abato 12-18 mingi naye tegyeraliikiriza kubanga kkooti bwe bajjayo babalungamya ne babadaivatinga. Kati kambatwale ku baana abakulu abavubuka bazannya emisango, yes abavubuka mukuza emisango bangi. Abavubuka tulina ebikalu bibiri eby'emisango. Tulina omusango gye bayita mayina emitonotono, tubeera ne giri gye bayita kapito eminene. Kati bw'otuna emisango egya kapito mu bavubuka bano 18-35 abavubuka beegendereza, emisango egisinga okujja kukwata bawala sexual related offences, omusango ogwokubiri homicide, omusango omulala gwe tulabye gwejja narcotic drugs n'okwenyigira mu byekyekera yekera ebyo nabyo byasibya.